still innocently see you lying on perfume long.
Ewe
Umkhethisi kathi na imandla.